Doko o Uganda, kuruno kamanda, uza kusemanda, yaliyo mchiganda. Tati ya biduduma, takwe kabiyama, fastball ni Obama, keshi wada kungoma. Kabaka waluga, zeno ndi fighter, sagala vampita, wimadi mpato.
I was born a fighter, that's why I will never surrender. I was born a fighter, that's why I will never surrender.
Amesa mizani, bera mchachi waga mambera musayuni. Pandwa malapu atenga sinze na nyini. Eze suwani, semese kulani, zaina kulani. Ngaba polisi kondi, wadenga siri soja. Atenga ndi denja, sawato soja, panja kuwaja. Ngaso waba kumiti, batisko isapanga, wadenga nywa kabanga.
I was born a fighter, that's why I will never surrender. I was born a fighter, that's why I will never surrender.
Na wondaba, tata wanika, wakwanga situka, takwe kamiaka. Abera padi, wanyika tulika, asinga swazi. Waitaina kazi, taba mububazi, atabera fiti. Takwe sana kiti, taume wabu switi, wadengabela niwa switi. Afula miti, wadengoli chiti.